Amandla wakho bawo ngiphikani sami nshone mpilwe baphonsile ngoba dingilahlekile yazwaye ngenxa yokuthi ngisithembile ayi abantu bonke mabangilile
hayo sikhotha mina we Amandla sokoshawo
me.